Yeah, somebody help me an umbrella. Where's the light at? Yeah, I need the sun to shine on me. Singer.
There was rain on me. Now I'm shining.
Now I'm really shining.
If you touch it, I'm in game. My shining.
All my life.
There was rain on me.
Been a lot of rain.
Now I'm shining.
You've been through this too.
Wengo walisema maisha ni safari.
Safari mama.
Hapa nilipofika nimetoka mbali mimi.
Safari mama.
Hapa nilipo sikujua nitafika. Mama we. Hapa nilipo sikujua nitafika. Mola menilinda. Kuna wakati nililala na njaa na usingizi nikakosa. Yani usiku na tapa tapa tapa. Sioni yupi wangu mwita. Hata yule mpenzi liyempenda naye akanitoroka. Ila kwa mganga sikwenda. Kwani namwamini Allah.
Senyo muvi wangu nemika. Na nenge doze ntambula tizikoma. Na yemu kama ya nyamba na ngumia. Kacheyo jetambula zintambula sitia.
Ntambula na zindi mungu.
Nemi zibolu janze sibi udira.
Kubamba jisibia.
Ene mbira jepise mwezi chukisa. Okumero mbuku mikiriza. Likamfuwe kore inga siyosa. Kore na manyi inga sipuwa. Mwezi chukire ujemba. Katunda mwebaza.
Still have to get to it. Almighty Father, I help me up on it. I know I can't give up, I have to stick on it. Now me hustling and struggling and walking as a herd. Waiting for the day when me boss hope so large. While me living, thinking what me about to do. I know I rule my own destiny. Hey,
there was rain on me.
Rain on me, yeah.
Without pain. Told you my brothers, sisters, keep pushing, you know. Vampino says.